Ladies and gentlemen,
my central zone is seasoning.
Hey, yo, V,
Malu,
boom, bye. Mr. Boom Bye Bye, Ego Gambling Stopper, na fly high, ni nishai babu. Sleep zikitema mkai, leta paper kanjibai kama mbwai, iwe mbwai. Na kama umepoteza ndo bas, kesho hamna stress tena ni steki ziko wapi. Niko na wanangu kizingua tupo kati, gang gang kama paki half, kama safi safi. Time binafsi, odds ziko wapi, nilibeti odds nne zikapata one cut. Na sleep zikiletu wa mfuati ila kukristize.
You better watch your back.
Na style za kiwaki usitulete sisi. Kuzingwana na washikaji kisa kudefend peace. Huku peace, dance floor imevunjwa city. Ni sisi na mawhiski na mikeka inatiki. Na hili dundo la estino ni noma. Na switch flow mana nishachana kila ngoma. Na matreni ya kidondoka ni homa. Mikono kichwa ni kama guaya amechoma. Wanangu wananikubali na jua mstari wa mbele kuniombea kwa kusali madua. Na Mungu aliyejua atatupa kibali tambua. Haram halali usiache kamali utazingua.
Leo nibeti meza unibeti mashine eh. Ina hamu ya kucheza nitashinda pengine eh. Leo nibeti meza unibeti mashine eh. Ina hamu ya kucheza nitashinda pengine eh.
Na kama papa limekata kabla sita kasoro.
Watuwe, watuwe, watuwe.
Mvua ya pesa hindo doma soka toro.
Watuwe, watuwe,
Afuna inta bila salamu. Gangster without a gun. Man with a master plan. Send trondo yangu pran. Mpo nyingi kwanza focus pili chagua kwa akili. Siwi mchoyo kama kanji mtoto wa momba baumbi.
Tunawachoma mana chuki zawa zifanyi situ sile. Na Mungu amesha tona hivyo wezekana lilopanga tilisiwe.
Yeah, hakuna baya kula kazi na kikisha zimi mtu kikinuka zuri mbaya dudu baya zimi na fake smile kaka numba na mtoto batuli ugali mkubwa nyama nyingi ziwa ngando bakuli na ukincheki picha safi kama niko santuri afuna mzuko kama iganje nimevutia makaburi.
Leo ni beti meza unibeti mashine eh. Ina hamu ya